tupua, maie te tafito.
Maie te tupua, maie te tafito.
Maie te kahui o ngā ariki.
Maie te kahui o ngā ariki. Maie, maie, tafifiki ngā tua, karongo te po, karongo te ao. Wānangananga te po, wānangananga te ao. Aue, aue, aue hi!
Tapa te puri o te ahure, ahure wa tapu o ta e nui waka. Whakarongo e ta whaki ki te pū, te ngā kāpau kurano. Hawaiki, Hawaiki. Tapa te puri o te papa, korotu i te tungaroa o te whare. Tūtuku ngā takitaki ngā kawai, ariki tohi a te tohi whaka uenuku, uenuku. Karongo te pō, karongo te ao, wananga te pō, wananga te ao. Irangi a te ao. Tau tapa te puri o kuranui, kei te whaiti e tuana te pochupua. Kei toko hoki te whakapono o koro pāpera. Rire rire hon, paimarire, paimarire.
Surongo ki muri he kura nui no tapu tapu a tea. Tāna whakara e kawhiro te tupua.
Tāna whakara e kawhiro te tupua. Karongo te pō, karongo te ao. Wananga te pō, wananga te ao. Irangi a te ao. Tau tapa te puri o te whetu o hinawa. Koranga whenua ko te rā karepe. He miri ngā kakara ki runga o pure ora. Hui hui ngā ngaru anuku o te motu.